Diana B on this. So son, more lego.
Bahajitena.
Teddy B.
Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.
Mwesh ni bless. Mwesh, mwesh ni bless. Nipe matao, ni finesse. Diana Marwa naona akitense. Sip kidogo jutusha kuwa tipsy. After this najua utanimisi. Ubaya wangu miu wagam toxi. Kesho si text ata kama na kuhisi. Tuvuke Costa Rica watamu. Pale kati patamu. Kupoteza fahamu. Kani ndoto basi ni moja tamu.
Mungoza magona duwa chuji to me. You're so beautiful you go to me. Basi serereka kula happy yote on me. You're so beautiful you go to me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Ni ku rotate, ni kupoke, ni kubebe kama dori. Kisha ni kutongozi. We mtamu kama kachori.
Anko na mhesh, mhesh na mresh. Yo nitanga ma place kumit kutoa stress. Kuna kapesa kaumfanya roi rest. Tukitokea beza ntaka nivae dress. Skin yako tenda, una skin care routine. Sezi ata jomi yaka ni 30 ya my teen. You look fresh, umejwa kunimpress. Napendo kiji express every time you gotta test. No so itensi, kwangu ina make sense. Hatuitaji nobody else ku avoid mess. Woko na mimi junajua you got taste. They can copy and paste.
Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.
Mna ofa pudesh na mindi omresh. Ama ni watoe na makofi za shebesh. Mindi omresh, miss mhesh. Mindi omhesh, urudi kuni bless. Mna jimes, mna undress. Mna kula stress, mna kam kuni address. Na wana mamono wanachokoza mwenye shule. Enyewe mpona jokes kushinda hapa kule. Birthday girl, nimenyamaza. Wakuonja shwa cake ndio mnakayamba. Hata kwa liba nafunga zaidi yao. Diana B, mama yao.